Biggie Money.
Switch.
Money.
It's the kids, baby.
My paparazzi simus ain't no sipoke. Hakuna jipya nisho mwaga moje. Memisi kipi kwangu vinge vipote. Gigi msando ngumi kwa mjumbe schelewi. Instagram yake, kiki nazo pia zake. Waliomu ovumi, masponsa nao pia wake. Mindo kombe mnoshindana kwenye ligi. Nite mama Myra aka Gigi.
Miaka mugu hamtoweza hili rumba. Najamini nina nyota ya mavumba. Hata upigi deremi kwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape kiki wape, watete meshe kidongo. Wape kiki wachanga mshe ubongo. Wape, watete meshe kidongo. Wape kiki wachanga mshe ubongo.
Gigi ni kick,
kick.
Na wasumbua mtani. Wanataka pima mizani. Uzito wa mambo kichwani. Washapotea kwa ramani. Dio kifoni na dala. Ila waulize tukenda kulala. Na miliki mchezo utawala. Bifu na mimi utaoneka na fara.
Ni wawe, nijisha uwe. Bani na peta wakijikweza nikisanue. Miaka mugu hamtaweza hili rumba. Najamini nina nyota ya mavumba. Hata upigi ndere mikwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wapetiki wape, watete meshe kidongo. Wapetiki wachanga mshe ubongo. Wape, watete meshe kidongo. Wapetiki wachanga mshe ubongo.
Gigini kick,
kick.
It's the kids, baby.
Boss,